na furai leo tuko pamoja. Tabasamu mwisho mwaka umewadia. Shamra shamra shule zimefungwa, yeah. Muda mzuri wa kuwa na familia, hey. So beautiful moment.
Merry Christmas, Merry Christmas.
It's the holiday season.
Happy season, holiday season, holiday season, holiday season.
Ni wakati nzuri mimi na wewe tuwe tight, yeah yeah. Zawadi amani upendo day and night. Mimi na wewe. So beautiful moment.
Merry Christmas, Merry Christmas.
It's a holiday season.
And Happy New Year.
Happy season.
Happy season.